Hosea 8 verse 1. Beka icilongo emlonyeni wakho onjengokhozi wehlela indlu kaJehova ngoba becile izivumelwano sami baphambuka emthetheni wami.
Verse 2. Bakhala kimi ngokuthi uNkulunkulu wethu thina Israel siyakwazi. Verse 3. Israel ukulahlile okuhle isitha siyawumgqosha.
Verse 4. Bona basibekela amakhosi engavelanga kimi, bamisa izikhulu ngingazi, isiliva labo negolide labo bakwenza kwaba izithombe zabo ukuze banqunywe.
Verse 5. Ithole lakho Samaria linengekile, intukuthelo yami bavuthele, koze kube nini bengakwazi ukubamsulwa na. Verse 6. Ngoba livela ku-Israyeli umkhandi walenza alisiye uNkulunkulu. Yebo ithole laseSamaria liyakuba izihlephu. Verse 7. Ngoba bahlwanyele umoya bakuvuna izivunguvungu. Izele alinakuhlumela liveza impuphu uma liyaveza iyakuqedwa ngabafokazi. Verse 8. U-Israyeli uyagwinywa manje sebephakathi kwabezizwe njengesitsha kungekho intokozo kuso. Verse 9. Ngoba benyukele e-Asiriya bezihambela njengezimbongolo zasendle. U-Efrayimi uyaqasha ngenkokhelo yothando. Verse 10. Noma beqasha phakathi kwabezizwe, manje sengiyakubabutha bakhululwe kancane emthwalweni wenkosi yesikhulu.
Verse 11. Ngokuba u-Efrayimi wandisile ama-athare aba ngukona, ama-athare akuba ngukona kuye.
Verse 12. Noma ngimlobela imithetho yami kaningi, iyashaywa okungayaziwayo.
Verse 13. Imhlatshelo nemnikelo yami bayihlaba bayidle inyama, kepha uJehova kayinameli, useyakhumbula ububi bwabo, abahambele ngezono zabo, babuyele eGibhithe.
Verse 14. Ngokuba u-Israyeli ukhohliwe umdali wakhe, wakha izindlu zamakhosi, noJuda wandisile imizi ebiyelweyo, ngiyakuthuma umlilo emizini yakhe, uqede izindlu zayo zobukhosi.